waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
xukunkan ayaa looga jawaabayay laba kays oo ay maxkamadda geeyeen laba haweena oo biljam iyo faransiisa oo labadaba shaqada laga eriyey markay diideen inay xijaabka iska bixiyaan. inkastoo maxkamadda cadaaladda yurub ay labada kays isku xirtay, haddana xukumo kala duwan ayaa laga riday. kan hore wuxuu la xiriiray haween biljam ah oo shaqada laga eriyey iyadoo meesha hore dadka lagu qaabila u joogtay shirkad xagga ammaanka oo la yidhaahdo G4S. waxay haweentan diiday inay raacdo awaamiirta shirkadda oo mamnuucaysa astaan muuqata oo la xiriirta diin, siyaasad ama fikrado kale oo uu qofku qabo. maxkamadda ayaa sheegtay in mamnuuciddan aysan keenayn waxa ay ugu yeertay soocid toosa, sababtoo ah waxay mamnuuciddan ku salaysan tahay in shaqaalaha oo dhan isku si loola dhaqmo. hase yeeshee, maxkamadda ayaa si taa ka duwan u aragtay kayska haweenta Faransiiska oo la weydiistay inay xijaabka iska bixiso kadib markii qof ka mida macaamiisha shirkaddu cabasho ka soo gudbiyey. qareenka haweentan Claire Vacut ayaa sharaxaysa:
So the question asked was, is it enough for a client to say, it bothers me that you are sending me a veiled employee? And for the employer to...
su'aasha lays weydiinaya ayaa waxay tahay, ma waxaa ku filan in qofka macaamiisha ah uu yidhaahdo, waan dhibsanayaa inaad ii soo dirtaan haween xijaaban, oo markaas shaqabixiyuhu taas go'aan ku qaato oo uu ku xadgudbo xaqiiquda diimeed ee haweenta shaqaalaha ah. maxkamadda cadaaladda yurub waxay taa uga jawaabtay, maya, sax ma aha. halka kooxaha xuquuqda dadka u dooda ay soo dhaweeyeen xukunka kayska labaad, qaar badan ayaa walaac ka muujisiyey tusaalaha ka dhalan kara kayska haweeneyda biljamka. Georgina Siklosi oo ka tirsan shabakadda yurub ee la dagaalanta cunsuriyadda ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay xukunkan:
We are extremely worried by this ruling because we fear that it will effectively exclude Muslim women from the labor market and it will force them.
aad baan uga xunnahay xukunkan sababtoo ah waxaan ka cabsi qabnaa inay si toosa uga saarto haweenka muslimiinta suuqyada shaqada oo ay ku khasabto inay kala doortaan xaq ay u leeyihiin inay diintooda ku dhaqmaan oo xirtaan dharka diintooda muujinaysa iyo inay shaqo helaan. waa arrin runtii laga xumaado. waxay runtii siinaysaa shaqo bixiyaasha laysan ah inay ku kala sooci karaan kuna riixi karaan haweenka muslimiinta. dalka Jarmalkana, madaxa golaha dhexe ee muslimiinta Ayman Meises ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey arrintan. xirashada astaamaha diimeed gaar ahaan kuwa muslimiinta sida xijaabka ayaa noqotay arrin aad looga hadlo iyadoo ay sii kordhiyaan xisbiyada muslimiinta kasoo horjeeda ee yurub. faransa ayaa horeyba ka mamnuucday xijaabka iyo astaamaha kale ee diinta, fasalada iskuullada, iyo weliba niqaabka wejiga haweenka oo dhan qarinaya in suuq lagu maro. Austria iyo gobolka Bavaria ee dalka Jarmalka ayaa dhowaan ku dhawaaqay inay dharka jirka oo dhan qarinaya sida wejiga laga mamnuucayo goobaha publika. New Yorkna Simon Cox oo ah qareen u dooda xuquuqul bini'aadanka kana tirsan Open Society Foundation hay-ad la yiraahdo ayaa Al Jazeera TV u sheegay in xukunka maxkamadda cadaaladda yurub uusan sax ahayn.
The court's rationale seems to be that it's not direct discrimination to treat people differently about how they manifest their religion. That you can draw a distinction between what people hold in their heads and what they manifest.
aqliga maxkamaddu ku salaysay go'aanka wuxuu u muuqdaa inay leeyihiin ma aha suucid ama cunsuriyad in dadka si kala duwan loola dhaqmo markay noqoto sida ay diintooda astaan ahaan ugu muujiyaan. laakiin maxkamaddu ma aysan sharaxin xukunka. qareemada maxkamadda laftooda ayaa sheegay in shaqa bixiyaashu uu leeyahay oo keliya saacadaha qofku uu shaqaynayo ay uusan lahayn qofka qalbigiisa waxa ku jira, waxayna ila tahay in maxkamaddu taas ay lowday.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au/xariijin soomaali.